ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @VOA radio yacu, naho @radio yacu voa.com ni site yacu musangaho biganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi, Cornelis ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ku bugenzuzi bwa gahunda, naho jya mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga. Mwijoro ryo ku itariki ya 2 ya 3 uku kwezi, imvura y'umuhindo yaguye mu karere k'ibiyaga bigari hitera imyuzure yahitanye abaturage babarirwa mu magana mu Rwanda, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda iyi myuzure yibasiye intara z'uburengerazuba, amajyaruguru n'uduce tumwe tw'amajyepfo, ihitana abantu 130 mu masaha 24 gusa. Undi umwe yaje gupfa azize ibikomere, abandi benshi barakomeretse. Inzu zirenga 550 zarasenyutse, imihanda minini igera kuri 14 irangirika, amashuri arenga 50 n'ibindi bikorwa remezo binyuranye byarangiritse nk'uko bitangazwa na Minisiteri ishinzwe ubutabazi mu Rwanda. Ikiganiro muri uyu munsi, muri Sanga cy'uyu munsi, turareba uko byifashe muri ibi bice hakomeje ibikorwa by'ubutabazi. Mbere yuko tubazanira umutumirwa w'uyu munsi, reka tubanze tubaze abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika hirya no hino aho ibyo biza byabereye, batubwire uko muri iki gihe byifashe. Duhere mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vedaste Ngabo, wiriwe?
Wiriwe neza Geoffrey, ndetse n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika.
Ye, nuko rero aho muri Kivu y'Epfo ikibazo cy'imyuzure kifashe gite?
Muri Kivu y'Epfo ikibazo cy'imyuzure kigenda gifata indi ntera ikomeye. Duhereye ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane mwaka w'2023 mu ntara ya Kivu y'Epfo, muri Uvira no muri Fizi, kibasiwe n'imyuzuri aho inzuzi za Kalimabenge, za Kiliba zagiye zuzura zisenyera abaturage babarirwa mu 780, batatu barapfa. Inyuma yaho ikiyaga cya Tanganyika nacyo kiruzura, amazi yacyo aruzura, yibasira amahoteli, yibasira amasoko, yibasira imihanda. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu uva Uviragana i Bujumbura mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, hari aho agera bakanyura mu mazi, kuko amazi yagiye afungwa, amazi y'imigezi ya Nyangara yafunze, yagiye afunga amabarabara. Nanone kandi muri iyi ntara ku itariki zine z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2023, hari kuwa kane nimugoroba, mu mvura nyinshi yaguye muri teritwari ya Karehe ihana urubibi n'umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Iyo mvura yaguye yujuje imwe mu migezi ya Kibira ndetse na Nyamukubi. Abaturage kugeza isa tuvugana, amakuru dukesha umuyobozi wa teritwari ya Kalehe, Bakenga Toma, avuga yuko abaturage bagera kuri 400 bamaze kugwa muri iyo myuzuri kugeza isaha bamwe muri bo bamaze gushingurwa abandi nabo bakomeje gushakisha aho baba bari hari abari bakiri mu butaka abandi bari mu kiyaga cya Kivu imihanda irafunzwe uva Bukavu ugana za Minova ndetse ujya na za Goma hagatonga usibye aho ngaho Kalehe ubu ni ukuvuga ngo umuntu uva Bukavu ajya Uvira naho imihanda yagifungwa bitewe n'imyuzuri ikomeje kwibasira aka karere cyane cyane mu ntara ya Kivu yepfo.
Naho abashinzwe iteganya gihe aho ngaho muri Kongo hari icyo bavuga kuko mu Rwanda ho turaza kujyayo mu kanya bari bavuze ko kugeza itariki 10 z'uku kwezi hateganyijwe imvura idasanzwe aho muri Kongo ho hari icyo bavuga.
Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza nkuru z'i Bukavu ya ESP bavuga yuko imvura ishobora kuzakomeza kugwa basaba ubuyobozi bwa leta ko abatangi impapuro cyangwa se impusha z'abantu kubaka ku nkengero z'inzuzi ndetse no kubaka ku misozi no kudatera ibiti bakwiriye kubikora cyane kuko bashobora kwibasirwa n'imyuzuri bitewe n'uko urabona aka karere bagenda batemagura ibiti basaba leta kwimura abantu bari mu manegeka ndetse no gukangurira abaturage kuzajya batera ibiti bagaragaza rero nabo ko muri uku kwezi gushobora gukomeza kugwamo imvura nyinshi ishobora kuzibasira abantu batuye cyane ku manegeka.
Mbere yuko nkurekura Vedaste aho ngaho muri Kivu yepfo hari ibikorwa by'ubutabazi birashobora kugera kuri bose wavuze ko abagera kuri 400 bamaze guhitanwa niyo myuzure aba yihonotse bari hirya no hino badafite aho bajya barimo barabona ubutabazi bukwiriye
intara cyangwa se icyo bita gouvernement provincial y'intara Kivu yepfo kuva byaba yohereje imiti yohereza ibifungurwa yohereza n'amashitingi kuri abo ngabo basizwe iheruheru iyo myuzure ndetse ishingura abari bapfuye nyuma yaho rero indende zikomeye bari kuzivana Kalehe bazijana ku bitaro bikuru bya Bukavu babifashijwemo n'abaganga batagira imipaka Medecins Sans Frontières. Hagati aho ngaho hari n'ubuyobozi cyangwa se delegation intumwa zo ku rwego rukuru rw'igihugu ziyobowe na visi ziyobowe n'umwungirije inteko nshingamategeko ya Congo zaraye zigeze i Bukavu n'abandi baminisitiri mu rwego rwo kuza kureba ndetse no kureba icyakorwa kugira ngo bafashe abo baturage bibasiwe n'iyo myuzure.
Fedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika aho mu ntara ya Kivu yepfo, ndagushimiye cyane, ugira umunsi mwiza kandi mukomere.
Urakoze cyane Geoffrey.
Tugaruke noneho mu Rwanda mu burengerazuba bw'igihugu, haheruka gupfa abantu 130 mu masaha 24, undi umwe aza guhicwa n'ibikomere nk'uko byatangajwe na Ministeri ishinzwe ubutabazi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Gloria Tuishime, mwirirango amahoro.
Namahoro Jeff, meze mute namwe?
Turaho tumeze neza. Wakurikiranye ikibazo cy'imyuzure n'imvura yibasiye ako gace mu makuru twagiye tugeza ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika atandukanye, ubu ngubu bihagaze bite, ahuri ibirimo bikorwa n'ibiki, urabona bimeze gute?
Kese murakoze cyane, gusa biracyagoye, nicyo navuga, biracyarimo imbogamizi nyinshi cyane kubera kurebye ingaruka z'ibiza byabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu. Biracyafite ingaruka zikomeye cyane ku baturage by'umwihariko b'Irubavu, hano nyine mbandi cyangwa se nkorera. Icyo navuga nyine ni uko abaturage kugeza ubu ngubu baracyafite ikintu cy'ihungabana, yaba ari abaturage basanzwe, abanyeshuri, abantu muri rusange baracyafite ihungabana, yewe n'abataragezweho n'ibiza urabona ko batameze neza, bavuga bati natwe bishobora kutugeraho. Ntago agace ko mu mujyi byagezeyo, ariko usohotse umujyi gatoya byahise bigerayo kugeza n'uturere twa Nyabihu duhana imbibi n'akarere ka Rubavu. Rero ntabwo byoroshye n'ubundi kubera ko itagaragiye mu Rwanda byatubwiye ko imvura ishobora kuba ikomeje. Baba bavuga bati hari n'abatinya kuba mu mazu yabo, bavuga bati ntabwo twararamo kubera ko dushobora kurengerwa n'imvura cyane ko igihari.
Naho ibikorwa by'ubutabazi byo turaza kubigarukaho mu kanya, ngira ngo umutumirwa wacu nibyo akora, ariko wowe utereye ijisho ibyo ubona aho bari bagenda bakirirwa, urabona bishobora kubageraho bose?
Ntabwo navuga ngo bishobora kubageraho bose, kuko kugeza ubu ngubu nigeze kugerayo, nigeze kugera ahari amasite abantu bamaze gutuzwamo, nibwo ubona ko nibura bari kubaka amahema, nibura bari mu bikorwa byo guha abaturage ibiryo bibonetse, kubera ko imiryango iri gufasha iracyari, urabona ikiri mikeya. Ntabwo abaturage nayo muri rusange bari ku urabona bagifite ibibazo bitandukanye, nyine by'aho kuryama, abagore batwite bafite ibibazo by'aho kuryama, abana barya ibiryo badashoboye kuko nta mwana yariyo nk'iby'umuntu mukuru, ariko bari kugerageza, urebye bari kugerageza, ntabwo nabwo ntacyo bari gukora, ahubwo bari kugerageza kugira ngo nibura batange ibiryamirwa, nibura bubake amahema, nibura batange amazi meza, bafatanyije n'amadini n'amatorero, ariko kandi n'imiryango yigenga n'itigenga yegamiye kuri leta n'indi miryango yose ishaka gufasha, yewe n'abaturage basanzwe uri kubona bari kugemura, bazana imyenda, bafite imyenda bakayizana, abatetse ibiryo wenda bakabizanira abaturanyi babo bari baturanye, wenda zabo zitaguye bakabizanira abo ngabo nyine zaguye zashegeshwe n'ibiza. Ndetse urabona ko hari ikiri gukorwa kugira ngo nibura bano bantu babone ubuzima.
Gloria Tuyishime, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Ndagushimye cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego, namwe mwese.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC, mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu kanya turaza kwakira umutumirwa, ariko reka tubanze tugane mu majyepfo ya Uganda, mu karere ka Kisoro. Twakire Chairman RC5 Bwana Abel Bizimana, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Muraho neza bavandimwe, turi kumwe hano kuri Kisoro mu majyepfo ya Uganda, hafi y'Irunga ku ruhande rwa Uganda, ndetse hari umupaka w'Icyanika hamwe n'umupaka wa Bunagana ku ruhande rwa muri Kongo.
Urakoze cyane rwose, gusa nubwira abateze amatwi Ijwi ry'Amerika aho ako karere gaherereye. Turimo turavuga ku kibazo cy'imyuzure iheruka kwibasira akarere k'ibiyaga bigari, aho muri Uganda mu misozi ya Kisoro ho byagenze bite, ubu byifashe bite?
Musobanuro buke bw'umuntu yabwira abaduteze amatwi, Kisoro na Kigezi ndetse n'amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba ngira ngo bw'u Rwanda bugizwe n'imisozi miremire kandi ifite itaka ryoroshye ryokejwe na volcanic activity. Ryorohereye kandi rikaba iyo rimaze kunywa amazi rigenda rikoroha cyane nka sima iyo bashyizemo amazi, nuko byamara kuremera bigamanuka nyine kuzira ku gradient, n'ukuntu abantu bafashe imirima nuko bayihinze, nuko aho binyuze bikagenda in form of sheet erosion nangwa gare erosion
babyite isuri.
Nuko abantu bari hose, aho inzu ziri, aho imyaka, ahantu hose hagahinduka ikintu kimeze nk'inkwangu nyine Kigali. Kandi amazi nyine nabwo n'imvura yahise, amazi akomeza kuguma ava muri byataka buhoro, yagera hepfo agakora imigezi idasanzwe itanabaho, nuko imvura yahita amazi yo akagomeza aza akamara n'iminsi 3 n'enye ava mu misozi ajya mu bibaya. Ni ukuvuga yuko rero bibaya byuzura. Rero nkanjye aho mvugira aha muri Gisoro ku ruhande rugana rwegamiye ibutaro, ku ruhande rw'u Rwanda nyine ibutaro ya kera, kandi no ku ruhande rwegamiye cyane kanyine ahantu h'imisozi, ni misozi miremire imvura yaraje iraza igwa amasaha menshi noneho byatakarinwa amazi bikangira noneho kumanuka bifite ibibazo byo gusenya amazu ndavuga ubu ngubu hagize ikibazo cy'abantu basaze icumi bapfuye haza kuba abantu bataye ibyabo nangwa se amazu yasenyutse asaga ijana rero haza kongera kubonekaho abantu bakuwe mu byabo benshi raporo nzajya nyibaha nyine ni uko ntarimo gusoma ku ripota bituma rero ubungubu aho tuvugira aha hari abantu benshi bari heruheru abantu rero iyo bavuga abari heruheru ni ukuvuga ngo habuze ndetse n'ibintu bijyanye n'iby'iterambere turavuga amashuri agasenyuka n'ibitaro bigasenyuka ni ukuvuga ngo abasigaye bagiye kugira inzara nyinshi
none nkamwe nkawe umuyobozi uri umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri ako gace murimo murakora iki mwabyitwayemo muti icyo kibazo muragerageza kugikemura mute
bo igihugu cyagerageje kutugoboka ariko ndewe ntabwo nizuse neza ukuntu butabazi tubufite kubera burya ahangaha ntabwo dufite ntabwo abantu bitabira muri afurika turacyari inyuma iyo mva ngo hari ibintu by'ibiza byenda kuba mu bindi bihugu numva ngo biteguye bateguje abantu twebwe ni ukumva ijuru ryatumanukiye kandi niyo bimaze kuza ugasanga nka leta ntabwo yiteguye bihagije kugoboka abantu ariko ndashimira kuba ruje nangwa se redi korosi yatugobotse vuba ndetse kuko twe twari dufite n'abantu ba UNHCR bafashe impunzi ibyo bitongore byahise biza kudutabara anaryo byabaye by'ibanze n'igisirikare none ubu ikiri imbere yacu ni inzara igiye kwica abantu iminsi iri imbere imisarani yajyanye kuvanuga n'amazi ni ukuvuga ngo indwara zakorera n'ibindi byashobora kuboneka mu minsi itari ya kure rero ubwo nkaba natabarije inzego zo ku rwego rw'igihugu iby'ubuzima iby'imirire igihe bigwirira izima ofisi ofu purayime minisita ngo badutabare ariko ndabona tutarimo gusubizwa mu buryo bwo nshaka kandi imihanda yose iba nyabagendwa nk'uyu uva hano Gisoro ujya Kabare n'i Kampala wacitsemo kabiri ahantu ho bita muri Hamurwa deni imihanda yose yagiyemo inkwangu nubwo waba ufite ubutabazi ntawabona uko bugeza ku baturage so ibintu bya emergency byarashize ariko twasigaranye ingaruka ndetse ahubwo zirushijeho no gukomera gusumba uko iryo joro ryakeye ryarwiriye abantu
Bwana Abel Bizimana Chairman RC5 mu buyobozi bw'akarere ka Kisoro mu misozi yo mu majyepfo ya Uganda ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika
Murakoze umugoroba mwiza ku bantu b'iwacu
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi noneho duhe ikaze umutumirwa wacu w'uyu munsi Padiri Jean-Paul Rutakisha ni umuyobozi w'umuryango Caritas muri diocese ya Nyundo aho ni hariya mu burengerazuba bw'igihugu ahabaye ikibazo cy'imyuzure Padiri Jean-Paul Rutakisha ikaze mu kiganiro muri sanga
Yego murakoze Geoffrey
Mbashimire kandi ko mwemeye ubutumire bwacu ku munota wa nyuma mu buryo bubatunguye mwagize neza rwose nanone ikaze mbabaza muri rero mu bikorwa by'ubutabazi bwo gufasha abo bantu bazahajwe n'imyuzure muri make ishusho rusange y'ikibazo iteye ite
Yego murakoze Geoffrey nagenda abanza kubicengera uko nigeze kumpamagara ngasanga telefoni ndi kwivugiraho kubera gutabazwa n'abantu benshi no guhamagarwa buri kanya ariko imana ishimwe ko nibura tubonye akandi ko kuganira ku kibazo rero wari ubajije ati ishusho imeze ite ndumva n'umunyamakuru wanyu Gloria amaze kubivuga ibintu byabaye hanga turi mu ntara y'Uburengerazuba mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Ngororero, Nyabihu, Karongi ndetse gafata n'ibice bimwe by'intara y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ibintu biteye ubwoba kuko turabona ari bwo bwa mbere bibaye mu mateka ya hafi ahangaha. Imvura yaraguye nyinshi isenya ibintu byinshi, imigezi iruzura, harimo n'uyu mugezi uzwi cyane hano ku Nyundo witwa Sebeya. Hanyuma ubuzima bw'abantu nk'uko mwabyumvise bagera ku 131, amazu arenga 300 arasenyuka burundu. Abantu biba ngombwa ko bavanwa aho hantu hari hateye ubwoba bajyanwa mu nkambi z'agateganyo. Tukaba dufite ahantu bagera kuri 3 ni mu Rugerero, hafi y'umurenge wa Rugerero. Abahazi ni hafi y'umujyi wa Gisenyi, nta mugendero uhari kugira ngo munagere mu mujyi wa Gisenyi. Hari n'ahandi kuri Koleji Nyemeramihigo, ari naho noneho twavuga hagiye kuba inkambi kuko harinze no gushyirwa amahema. Hakaba n'ahandi mu murenge wa Nyakiriba ahitwa Kanyefugwe. Ubwo mu by'ukuri naho ngaho abo bantu baherereye, ari naho ngira ngo n'ubufasha turi gushakisha uri kujya kubasanga.
Mu kanya turaza kuvuga ku bijyanye n'ingano y'ubufasha ndetse n'uburyo bwabwo ubwo ari bwo bufasha butandukanye mugenda mutanga, ariko nyemerera nakire umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika, Berkimas Ndayiragije, ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Halo
Berkimas, turakumva, aho uherereye, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Nyemerereye mu ntara mu gihugu cy'Uburundi mu ntara y'Ububanza.
Amakuru aho ngaho bimeze bite?
Amakuru yo hino kuri ziriza birirere hari ukuntu inzuzi zuzura zikaba umurengera, muranyumva?
Turakumva, ariko nyarutsa niba ari n'igitekerezo cyangwa ikibazo.
Ama icyo twasaba leta, kuko abantu benshi imirima yabo yarononwe cyane n'inzuzi zabaye umurengera. Halo,
turakumva, komeza.
Turasaba ko leta yakora ibishoboka byose ikubaka ingomero zikomeye ku mazi, kubera ko ibihe biriyo bije hari ibintu byinshi byonona. Ubu hari abantu benshi bahombye bifuse batagirayo bakira nayo bamira, inzu nyinshi ziri ko zirabomagurika, abantu baguma basa bahitanwe n'amazu.
Berkimas Ndayiragije, urakoze cyane. Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo, ugira umunsi mwiza.
Sawa namwe, mugire umugoro wa mwiza.
Padiri Jean Paul Rutakisha, rero urumva ko no mu Burundi ibyo bibazo bihari, ariko tugaruke ku bikorwa bya Caritas muri ako gace. Ubufasha murimo gutanga ni ubuhe, murabugeza ku bantu bangana iki?
Murakoze cyane Geoffrey. Ubufasha Caritas itanga nk'umuryango nyine ushingiye ku rukundo n'ubutabazi, ubu icyo twabanjije cya mbere ni ukubanza gufatanya n'inzego zitandukanye za leta, kurohora abantu, kubakura mu bice barimo bibangamye ubuzima bwabo, ndetse no kubashakira aho babikinze. Icyo ni cyo gikorwa cya mbere cyabanjije. Ikindi gikorwa birumvikana cya kabiri kwari noneho kugerageza kumenya abantu bangana iki, ni iki babuze, ni ubuhe bufasha bahabwa. Ubwo ndashaka kuvuga kubarura noneho abantu no gukora urutonde rwabo, ku buryo twari tufite mu by'ukuri kugeza ubu ngubu abantu barenga 2,400 bagomba gufashwa, kandi ubwo bufasha bukabageraho byihuse. Tukaba rero duteganya ko ubufasha bwaza mu buryo bukurikira. Hari ubufasha bw'ibiribwa, ubwo burihutirwa, kandi tunashimira ko igihugu cyacu cyabishyizemo imbaraga, leta ikagoboka abantu ku bijyanye n'ibiribwa
ibinyujije muri ministeri nyine ishinzwe ubutabazi minema. Hanyuma usibye rero ibiribwa, ikibazo gikomeye cyane ibijyanirwa n'imyambaro, kuko iyo mvura nyinshi niyo myuzure nk'uko mwabibonye, hari mu ijoro rya tariki ebyiri gutera tariki eshatu abantu bakanguwe n'imvura nyinshi n'amazi iyo migezi yatembereye. Uko umuntu yagiye ava mu cyumba aho yari ari niko yari asohotse ameze, nta kintu abonye cyamufasha waba umwambaro cyangwa se ibikoresho byo mu nzu. Bivuga ko rero ibyo nabyo birihutirwa, kuborera abantu ibiryamirwa, kuborera abantu imyambaro, kuborera abantu ibikoresho byo mu nzu, amasafuriya, amasahani, indobo, amabasin n'ibindi bikoresho byose bashobora gukenera, naho kuryama birumvikana kuko nta muntu wabashije gusohokana matela, nta muntu wabashije gusohokana ishuka cyangwa ikiringiti. Mu by'ukuri umuntu yakijije amagara ye, ibindi byose iyo mwuzure iyo migezi iratwara. Indi nkunga na none dushaka kwegeranya dufatanyije birumvikana na Caritas ku rwego rw'igihugu n'amadini yandi n'imiryango nterankunga idutabara nka dufite trokere murabizi ni Caritas yo mu gihugu cya Irlande y'Amajyaruguru, batwemereye ko dushobora noneho guha abaturage amafaranga ku buryo umuturage abona amafaranga muri telefone ye, nicyo twita cash transfer mu Cyongereza, kuko dufite nimero za telefone zibaruye ku muntu kandi ziri mu mobile money, ku buryo imiryango igera kuri 211 izafashwa kuri ubwo buryo bwo guhabwa amafaranga. Tukabara ko iyo miryango 211 igizwe n'abantu 1,005. Ku rutonde rero tukaba tumaze kwegeranya bose ubungubu tuvugana, nagiye muri banki ya Banki de Kigali ku Gisenyi no muri MTN kugira ngo dukore iyo transfer cyangwa se kugushyira amafaranga kuri telefone z'abaturage, kugira ngo tubikore ubutabazi bwihuse, noneho umuntu aba ariwe wihitiramo kugura ikihutirwa akeneye kuruta ibindi. Umva ubwo ari uburyo bwiza, ariko hagati aho twagize n'abandi bantu bagiye batugoboka, hari abagiye baturuka i Kigali, hari abagiye baturuka mu madiyosezi atandukanye y'u Rwanda, bavuga bati tubonye imyambaro turayizanye, tubonye se ibiringiti turabizanye, tubonye se ibikoresho byo mu nzu nabyo turabibazaniye. Ngubu ko ari Caritas, ari amadiyosezi, ari amadini atandukanye, ndetse indi miryango n'inkunga yatangiye kuhagera uyu munsi, twese twahagurutse kugira ngo tutabare, ariko ubufasha buracyakenewe kugeza ubu ngubu. Navuga ko imiryango itari yaba myinshi na Gloria yagize kubigarukaho, kuko ibihe twahuyemo n'imyuzure ukwezi murabizi, hari bamwe batari gukora neza imishinga yabo isa nk'aho iri kugenda igana ku musozo. Ukwezi kwa gatanu niko bijya bigenda ku buryo butabanzi, turimo kubahamagara kugira ngo turebe ko hari icyo basomarira. Tufatanyije kandi n'inzego za Leta nazo zihari zatabaye, turakomeza dushakishe uburyo bwo kubagoboka, cyane cyane ko harimo n'abanyeshuri bagomba gukomeza ubuzima bw'ishuri, tubashakira nabo ibikoresho, amakayi n'ibindi byose bakeneye kugira ngo badacikanwa n'aya mahirwe yo kwiga umwaka ukamupfaga. Muri rusange ibintu bikenewe uko nakomeje kubigarukaho, hari ibyo biribwa kuri iyo miryango isa nk'aho itazongera no gusubira haba mu masambu yabo cyangwa se mu mirima yabo. Hari ibyo bikoresho byo mu nzu birimo imyambaro, ibiryamirwa n'ibindi bikoresho by'isuku nabyo bakeneye cyane. Hari ibikoresho ibingibi by'ubwubatsi ku bantu bafite wenda nk'ahandi afite isambu akaba yari afitemo inzu ishaje, kuba twabona amabati yo kugira ngo abe abonyeho ikinga hari ibikoresho byo mu biro abantu bagiye bagura byose nka muri ayo mashuri ku nta kintu cyasigayemo zaba ordinateri za mudasobwa yaba ibitabo zaba za imprimante zaba mashini za fotokopiyeze mu by'ukuri nta kintu cyasigaye mu biro nta kintu cyasigaye mu nzu ku buryo ibikenewe byo ni byinshi cyane bumva rero duhamagarira n'abandi bose bumva bafite ubufasha kuba badutabara tugatabara natwe abo bantu bagizweho ingaruka n'imyuzure murakoze
twakire Idrissa Bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane baje kudashimira umutumirwa wadutumiriye bakomeza kwihanganisha abavandimwe babuze ababo ubwo ni ukuvuga ngo bihanganisha abakongomani bagize ikibazo cy'ibiza bakomeze kwihangana nibarize umutumirwa ukuntu nyine ko muri Kongo imihanda kugira ngo ugere ku bantu nyine bisaba ibintu byinshi cyane aho ngaho niba ubwo bushobozi bwarabubonetse ukuntu bwabageraho n'imihanda yumva ko yafunze buriya ba baturage batari babasha kuboneka ubutabazi ngene bakoze yagazeho
none Idrissa umva nkubwire umutumirwa wacu ni Padiri Jean Paul Rutakisha akaba ari umuyobozi w'umuryango wa Caritas muri diocese ya Nyundo ni mu Rwanda ntabwo ari muri Congo. None icyo wamubazaga ni iki? Idrissa
uko umuryango niba warabashe gukusanya inkunga zikaba zarabagezeho kugira nashaka kumubaza
abo muri Congo cyangwa abo mu Rwanda
bo mu Rwanda kandi noneho nashaka kumenya ngo niba iyo nkunga abaturage bayifite ukuntu izabageraho.
Wowe uravuga uti mu gihe abaturage hirya no hino mu Rwanda baba bafite inkunga bashaka gutera abo bagwiriwe reka kigusubiza icyo ngicyo ari ku murongo arakumva.
Ibyo rwose ni ikibazo cyiza kugira ngo ubufasha bugere ku bantu bababaye bashyizeho uburyo butandukanye. Hari nimero za konte twatanze za Karitasi, hari ubufasha twavuze gushobora kunyura ku maparuwase ku nsengero za kiliziya, hari abo twasabye ko bashobora no kwiyigira nabo ubwabo haba ku Nyundo haba aho ngaho mu Rugerero hari inkambi yacumbikiwemo abo bantu kugira ngo babihere ubufasha kandi banarebe n'uko babayeho. Leta y'u Rwanda nayo yatanze murongo haba za konti za banki ndetse na momo peyi ariyo mobayiro mani, hari ubufasha bundi twavuze bushobora kunyurwa ku miryango nterankunga itandukanye yaba Karitasi yaba indi miryango nka Croix Rouge na World Vision na Trocker n'uwo muryango urawuzi Geoffrey ukomoka muri Amerika Catholic Relief Service. Abo bose turi kumwe kandi bemeye ko nabo ubwabo bashobora kudufasha bagakora n'ubuvugizi kugira ngo abo bantu batabarwe. Urumva rero ni ahantu hatandukanye diocese ya Nyundo yashyizeho nayo uburyo bwo kuba yatabarwa bwihuse cyane ariyo nimero ya mobile money igizwe n'imibare yose yoroshye cyane 51 51 51 ni kuvuga 51 3 yanditseho diocese ya Nyundo ayo ubwo bufasha bw'amafaranga umuntu ashobora kohereza mu manyarwanda ariko na konti n'izibikushe nazo twazibaha nkawe Jose n'abandi bagenzi bawe bo muri POA tukaba twaibaha ku buryo bw'ikoranabuhanga haba kuri WhatsApp cyangwa se kuri
murakoze bwongera ngo nimero ya momo barayumvise 51 51 51 abashaka kugira icyo bafasha abo bahuye nibiza nimero niyo ngiyo. Reka twakire Alimas Hassan ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Ego murakoze.
Uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura muri zone Kinama muri komine Ntahangwa. Nashaka guterera mvuga ko leta yorabika araba ukuntu yo hindura abajyana bora mu kajaga na gatumba uko unabonye ukuntu hubatse nta miferege ihari iyo manura amazi muri Rusizi burema hubatse nabi.
Komeza cyangwa washoje igitekerezo cyawe?
Oya ndacavuga ko ubwiye kuraba ukuntu hubatse hubatse nabi miferege ntihari bakajaga uyibona ku ibarabara ugira ngo igisagara nyine kimeze neza ariko wigiye indani nahantu nyine ngo nantu ndavuga ko ugiye ubucafu ni bwinshi amazi nawe yubatera ntarunka nahaca aca yinjira mu mazu neza akagumayo leta ikwiye kuraba ukuntu nyamba ishaka ko boguma bahaba ntibakorere imiferege kugira babandanye kuba mu gisagara atangora nariko atari uko izo ngwane zizokwama zivaho nkuko maze iminsi tubibona mu bisagara bya nko mu Kigali no mu bindi bisagara urabona ko hoho hameze ukuntu hari imiferege ituma amazi atemba ajya mu biyaga mugabo kajaga na gatumba uko bimeze vurema nanda amazi imyaka yose geti imvura igiye kurangira hazokwama haza umwuzura badafashe inzuzu hakiri
kare. Alimas Hassan, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo.
Sawa, murakoze namwe.
Padiri Rutakisha Alimas Hassan ati ibijyanye n'uburyo bwo kugaza cyangwa se gushakira amazi inzira abivuze mu gatumba n'ahandi. Nanjye nkabaza nti birumvikana ko mwe muri mu bikorwa by'ubutabazi bwo gufasha abagizweho ingaruka n'ibyo biza, ariko wawunda ati irya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kurora. Mbese aho murora ibyo mugenda mubona hari ibyo mubona mwagira inama ubutegetsi? Birumvikana ko bafite inzego zishinzwe igenamigambi no gutegura uburyo bwo kubaka no gukora ibintu nk'ibyo, ariko hari ibyo mubona mwumva mwagira wo ubutegetsi inama bushobora kwibandaho haba mu igenamigambi cyangwa mu gutuza abantu?
Nibyo rwose rwose Geoffrey, dufite n'ubutumwa turi gutanga bwo gufasha abantu kubaha ubutabazi bw'ibanze. Ni no kubabwira ko bagomba no kwirinda amaso kuko hari abashaka gusubiraho ngo ubwo imvura yahagaze subireyo mbere dusane tuhature ukabona. Nyamara abashinzwe kureba igiteganyagihe baravuga ko imvura itari yashyira mu kirere. Urumva rero nk'aho ngaho ni ibintu tugomba kongera gushimangira. Turasaba abantu kutihutira gusubira muri ayo matongo cyangwa se aho hantu n'ubundi iyo mizure yanyuze kuko tutari twizera neza ikirere. Usibye n'ibyo kandi harimo n'ikibazo cy'ubujyanama mu gufata amazi uko tugenda twubaka. Biragaragara ko ubutaka buzagira aho bukabangamirwa n'amazi aturuka ku bisenge byinshi kubera ko kubaka dufata amazi nabyo ubwabyo ni ikibazo. Icya gatatu, hari abantu n'ubundi batuye ahantu igihugu kite mu manegeka, ni ukuvuga ahantu hakiri ubuzima bwabo mu kaga. Abo bantu bagiye bagirwa inama inshuro nyinshi n'inzego z'ubuyobozi, ariko ukabona ntabwo bari kwihuta, ahubwo bamwe bakajya banubaka rwihishwa kugira ngo bature muri ayo mazu. Icyo nacyo ni ubujyanama. Ikindi, ubujyanama ku bijyanye n'ibikorwa byo kubaka imihanda. Murabizi ko mu bindi bihugu byacu sibye ko nyine tugishakisha ubushobozi
kaburimbo kaboneka ariko nibonese hari gihe usanga nta hantu hateganyirijwe aho maze zanyira hagaragara barabikora ariko ukabona wenda icyo twita rigore cyangwa se aho ngaho bateganyiza amazi zanyura ni hatoya ntabwo amazi ahakwirwa hakuzura rero akasendera aza mu muhanda ubwo imihanda ikaba icitse ubwo ibikorwa remezo bikahangirikira igihugu kigahomba hari n'ibindi bikorwa rero bindi byo kubaka amateme nayo igihugu gishoramo amafaranga menshi ariko mu kanya gatoya ukajya gusanga kubera ya mazi yamanutse ku misozi n'imbaraga byatene aho ryari ribyari byaje byagiye urumva izo zose n'ingaruka izo za banki menshi ikindi nanone nanone twagira inama inzego z'ubuyobozi kugira ngo babishyiremo imbaraga ni uko mu bijyanye n'ahantu hagomba guturwa ahantu hagomba guturwa nk'abo umwe aho baturiye inzira z'uwo mugezi biragaragara ko bagombaga kuba babibona ko ari ingaruka byanze bikunze bazagira byo gutura mu nzira y'uwo mugezi ubwo rero nacyo ni ikindi kibazo ni ibintu byinshi bagiraho inama ariko n'uburebye ngo igenege nabonye by'inzego
reka twakire na Fils Alexis ikaze mu kiganiro muri sanga
urakoze
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
uherereye Kigali mu Rwanda nagira ngo mvuge ko imyuzure yabaye mu burasirazuba bwa Congo aho ngaho mu karere ka Karere urebye ukuntu imijyi aho ngaho mu burasirazuba bwa Congo yubatse nka za Goma za Sake za Rubaya usanga ari imijyi yubatse ugasanga nk'abantu bubatse imbere y'uruzi bagiye bubaka bidakurikije n'amategeko ugasanga leta ntibyinjiyemo ngo bafate amazi ugasanga mbega muri rusange ugasanga abaturage bari mu kaga leta itakurikiranye imyubakire nkaba mbaza nk'umutumirwa ese babona hari ikintu abaturage bakwiye gukora kugira ngo leta ibe yabafasha bave nko mu kajagari bave ahantu hashyiruza amazi mu kaga
urakoze Fils Alexis sinzi niba padiri rutakisha wumvise ikibazo cye yavuze ibyo muri Kongo ariko ngira ngo wowe nujya gusubiza urasubiza uganisha ku byo ubona
uko buri kuvuze avuga iby'u Burundi no mu gice cya Uganda no mu yepfo ya Kongo buri gice cy'Ikivu urabona ko aka karere dusangiye ikibazo ariko mu by'ukuri navuga ko ari imvura nyinshi duhuriyeho twese muri aka karere ku buryo n'abafite inshingano zo kureba ibyiteganyagihe bahora iteka batuburira bavuga bati biragaragara ko muri iyi minsi imvura izabagwa ari nyinshi kandi ku minsi ikurikiranye ugasanga rero ibyo ngibyo twarabyumvise ariko ingamba ntizifatwa ku gihe kuko gutanga amatangazo izo nzego zirabikora ariko nyuma yaho ku bijyanye n'ubwirinzi akaboneka icyo umuntu yakwita ubumenyi buke ariko n'ubukererwa ukabona nk'aho ngaho tuvuga uwo mugezi wa Sebeya uhora usenya buri gihe ndashaka kuvuga buri gihe imvura iyo ari nyinshi ntabwo mvuga buri kanya inzira ituruka ruguru mu misozi miremire y'isunzu bya Crete Congo ni hariho akarere ka Rutsiro Ngororero Nyabihu ubwo bikaza no muri Rubavu ingaruka zigera ahantu ariko aho zituruka ni kure ntabwo ari aho ngaho ikibazo kiba cyahereye bivuga ko rero ni ibintu bisaba ko abantu babyigaho neza uburyo bwo guhangana n'ibiza turacyafite cy'umuntu yakwita ubumenyi bukeya ndetse nanavuga ko n'ubushobozi buracyari bukeya ugereranyije n'ibibazo bihari ariko nanone ntabwo twavuga giterereyo tugomba gukomeza urwo rugamba kugira abantu inama tukabamenyesha ko imyuzure nk'iyi iyo yaje igahitana abantu igatambuka ngungu abantu 131 barapfuye ubwo ni ubuzima sesekaye kandi bukayorwa hari n'ubushobozi bw'igihugu mwabonye ko leta y'u Rwanda yagaragaje ko nibura akeneye amafaranga arenga miliyari 100 kugira ngo ibyangirike bisanwe ubwo buri wese agiye akanabara n'ibyangijwe haba mu rugo rwe haba ku muturanyi haba mu bikorwa remezo by'abantu ku giti cyabo inganda zasenywe iyo myuzure n'uruganda rw'icyayi rwa hano hafi yacu ku nyundo yitwa Pfunda imirima y'ibyayi imirima y'ikawa imirima y'ibitoki imyaka y'abaturage ibi byose ubihayeho agaciro watanga rwose uburemere bwabyo twagombye kubwumva noneho imiturire tukayikosora abantu bakagira ahantu wakwita hagamijwe gusa guturwa ahandi ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi naho bigashakirwa umwanya ibyo rero ntituba twabigeraho ariko amaherezo mbona ariho tuzajya tunganisha kugira ngo abantu badasubira muri ibi
reka twakire na Habakubaho Norbert ikaze mu kiganiro muri sanga
muraho neza
komera cyane
yego mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Huye no ndabona reka mandu mbashimire ku isi rya Amerika umwe mwaza icyo kiganiro kivuga ku biza ariko nibaza mbese nari abantu baba bahuye n'ibiza hari ingengo y'imari iba yarafashwe izajya ifasha abo baturage baba bahuye n'ibiza impamvu mbivuga gutya ni uko bamwe bahura n'ibiza ugasanga ntabwo bari gufashirizwa ku gihe nibaza mbese nawe ikindi kibazo cya kabiri usanga hari abantu batuye mu manegeka kandi ugasanga nawe nta bushobozi bafite bwo kuba wenda bakwimura cyangwa ngo bafashe ibibanza ku mihanda bafashwa gute urugenda babona wenda ukwiyongera kwabo nyine wenda bakaba bafasha nyine bakizamura bakava mu manegeka ndumva wenda byaba ari ibyo ngibyo
Padiri Rutakisha
ni karame jo fenda ndabigize hande rwacu ndashaka kuvuga Caritas n'imiryango ishinzwe ubutabazi natwe twabitekereza gaho guhorana icyo twakwita ikigega cy'ubutabazi gihora ndetse hari inama tuzi gukora n'abantu n'ubundi bahuriye kuri ubwo butabazi turavuga tuti twashyizeho na konti yo guhora twiteguye ibiza n'ibyorezo ko mbona bitwibasiye muri iyi myaka urumva rero ni nkaho dusa nkaho utangiye kubona ko uburemere bw'ikibazo ariko kuvuga ko twari dusanzwe tubifite bwari uburyo bwo kwirwanaho gushaka ubutabazi bwihuse ariko kuba twagira ikigega gifatika kandi kirimo ubushobozi bufatika biracyari kure niyo mpamvu nyine turushaho guhuza imbaraga ari nabyo navugaga ko ari Caritas zo ku rwego rw'amadiyoseze ari n'indi miryango nterankunga idufasha icyo kintu tugiye kugishyiramo imbaraga cyo kugira ikigega cy'ubutabazi kandi gihoraho ku bijyanye n'imiturire yavuze y'abantu batuye mu manegeka nibyo nigeze kubigarukaho igihugu gifite rwose umurongo ufatika ko abantu batuye mu manegeka bagomba kuvayo bagasanga abandi cyane cyane ahantu ibikorwa remezo byabagiraho byoroshye, no kuvuga imihanda, amashuri, amazi, amashanyarazi. Ariko Geoffrey nawe uri umunyarwanda, urabizi ko gukora umunyarwanda ku isambu ye gakondo ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Nabyo rero ni urugamba rukomeye. Imidugudu ni politiki nziza kandi ifasha abantu benshi, ariko urabona ko hakiri n'abantu batigeze bashaka kuyijyamo, bavuga bati ntabwo dushobora kuva ku isambu yacu gakondo, ahangaha tuhafite amateka, tuhafite ubutunzi, tuhafite imirima, tuhafite ubworozi. Ukabona igenagena imbogamizi, ariko iyo tubonye izi ngaruka uko ziri kugenda ziyongera, ndumva igihe noneho kigeze cy'uko twumvira izo nzego z'ubuyobozi zihamagarira abantu kuva mu manegeka ahantu ubuzima bwabo bwajya mu kaga.
Reka twakire na Salomo.
Yego.
Ikaze mu kiganiro, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nimerereye mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Huye. Ikibazo cya mbere mbaza uwo mutumirwa, ko numva abo bose abantu bo mu madini bagira aho bahurira n'ibya politiki, komba numva baciye ku ruhande nabo ubwabo bazi neza, kuki ibiza bijya kuba meya uyobora aho hantu n'abashinzwe imiturire bahari, nyamara leta ikangurira abantu ngo bakore abantu mu manegeka, ariko ugasanga kubera za nzego z'ibanze zitekinika umuntu yajya kubaka ahantu ajya ashyira ubuzima mu kaga, yamwihera igihumbi icumi bakamureka kubaka, nyamara ibiza byaza bakamanuka ngo bakeneye ubufasha, ibiza byarabayeho. Yabiterwa n'iki nk'abo banyamadini bareberera abaturage, cyane ko haba harimo n'abayoboke babo bagendeyemo banasubiyemo aho ngaho, mukora iki iyo mugiye mu nama n'akarere? Kuko mba muri abafatanyabikorwa mu bivuga iki iyo baba muri gahunda za leta, uburyo leta ishaka ko umuturage abaho, kuki ibyo bintu mutamwabivuze mbere? Ahubwo nyamara ikibazo cyaba mugahaguruka mukaza mu madini ngo bature amaturo bafashe abantu, ubungubu ikiza cyabaye baraje bagena ibigo by'abikorera batangire babakuremo amafaranga babasagisire babaforose nyine ibintu abenshi baba batanashaka.
None se Salomo, urabazangira ngo niba nshobora kumva ikibazo cyawe, uravuga uti ese abanyamadini bajya baganira n'inzego z'ubuyobozi ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zijyanye tuvuge no gukura abaturage mu manegeka, cyangwa se bajya babiganiriza abakristo babo, ngo ndashaka kuvuga nko muri Kiliziya Gatolika? Ariko ndizera ko utarimo kurwanya igikorwa cyo gufasha abazahajwe n'imyuzure.
Naga isirwanya ahubwo namubazaga ni yobo bagiye mu nama, ibyo bintu abivuga iki cyane ko nabo ari abantu baba babiri abasha kubikurikirana, ntabwo aho bitabira inama gusa bakagenda bakumva iby'akarere gatoya bakamanuka bakabishyira mu bikorwa, ariko nyamara nibakurikirana bya bintu byabo akarere kabasabye bakabikora ngo bagende babishyire mu bikorwa. Ikindi nakongeraho ni ukuvuga ngo aka karere kacu k'ibiyaga bigari kibasiye n'ibiza, numva ko hakwiye kujya h'ikigega gihuriweho n'akarere kuko kugoboka abantu bahuye n'ibiza, cyane ko guhora dutegereje n'inkunga z'abanyamahanga buriya nabyo si byiza.
Urakoze cyane Salomo, ndumva murongo wawe utarimo unagenda neza. Reka twakire na Claude Hakizimana, hanyuma padre aze kubasubiriza rimwe. Claude, ikaze mu kiganiro, muri sanga.
Murakoze.
Ego, unyarutsa. Uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nereye Bujumbura.
Komeza.
Ndaramutsa mutumire nongera ndemesha n'aba bantu bacu cyangwa bo mu bihugu bituranye bagize izo ngorane zo guhura n'aya masanganya cyangwa impanuka zisanzwe.
Ego.
Jewe rero nashaka gutera intege abanyamadini bashobora kuja hamwe bagafasha abo bantu bahuye n'ibyo byago, kumbure nawo ni ikagira ishi ikoze kuri abo bantu bahuye n'ibyo byago, hanyuma leta yacu nayo bagasharaba ukuntu yoja hamwe akadora bo buryo bwo gukinga ayo masanga n'ishanki d'impanuka ziterwa n'isoya n'abantu baba mu misozi usanga bahitanwa n'imanga zitandukanye kubera isi iba yashaye n'uko murakoze.
Urakoze cyane Claude Hakizimana. Padre Rutakisha Hakizimana ati ndatera intege Salomati ndabaza. Padre Rutakisha amasaha ntatubaniye ndagira ngo ngushimire rwose ko waduhaye umwanya mu kiganiro muri isanga kandi nkomeza kubashimira n'ibyo bikorwa by'ubutabazi murimo mukora mukomeze kugira umunsi mwiza. Nshimire namwe nshuti z'ikiganiro muri isanga mwabanye natwe. Nshimira Cornelius ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kucyera telefone zanyu. Jya kuri mikro mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma naho mukanya mu makuru ya saa 12.